pulani eddako ya pira eyo yakakadde kamu buli mwaka nazo size nyingi eziri awo tezitiisa nnyo eno obozze mu kuzimba physical structures o kati omuntu atuwa milioni ku holososti abaga bannange twetaaga wali tempo twetaaga wali institute twetaaga wali eddwaliro twetaaga wali ki so bye bintu byetugenda okutunuulira nawo kati privilege ezobeera oyina gwe pulani ezawagulu zonna ebyo byona obeera obiyina mu mwaka oba mu semi annual oba emirundi ng'ebiri mu mwaka osobola okufuna money oba UBI distribution ngeri independent nga teri muzino eza regular eza buli lunaku eba ezali treatise zino eziri universal naye eberayo special maybe holosost kan organize ne bakubira essimu yevaba MTN Uganda owangudde sizeze simu no those calls naye holosost kan invite you bulungi nnyo ne kuwa manu yo eba yanjawulo ya ayina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa bino ebintu biwandiike era we are going to kubiteeka ku system nga kwebyo byonna website bigenda kuba gye biri application all that abantu bano ono pira abane discounts on events that organize nga tusobola okumuwanga tusobola okolanga ebintu nga biriko ticket oba ebintu byetutunda ne nga biriko discounts specially treats netugamba naw tugendagenda mu nsi bwetu obanga Ethiopia tulabe ancient bagiant kali kitegeeza trip ngezo oba ozinako discounts kubanga obeeda muzimbi nga wazimba dda bwetugamba kati trip ya miliyoni 5 oba miliyoni 2 kitegeeza oba olina discount zo bweba eri mu ggwanga whatever kakati obeera olina access to whole sourced business hub wali business hub where people ba innovators ba entrepreneurship ba entrepreneurs ba angel investors abantu abanoonya projects ez'okufundinga kitegeeza ezo hubs oba olina access to them era oba olina kadi yaazo famire yo kati kyekire kya week bond wano famire yo ebeera recognized as a pillar in the family of the city kitegeeza wano ofuna you are granted to get documents which can be transferable into like other ventures of holy source partners to allocate like a small share kale oba investinze obeera otaddemu so you need all those transferable documented equities obyetaaga oba ojja kubifuna even the certificate bikinga bwe nabagambe wano oba ojja kufuna a book kaba katabo is not just a katabo naye kabera detailed about having your reading having your life path ebintu bingi that is numerology kati wano oba oyigidde bamaze okutegera oba ogenda soma buli kimu and getting a one-on-one explanation about everything kuba kati mulimu abantu abafuna reading nga temuyinza zitegeera kuzinyonyoka so one-on-one oba ogenda kugifuna pulaani eddako yeyokuna it is a crown brand ya miliyoni 5 crown ya miliyoni 5 buli mwaka dividing am omanya sente zebo spending ze holy source buli lunaku wano oba oyingidde in expanding owning expanding schools oba investing mu masomero ga holy source kubanga they are wali venture zigenda oku launching ba mu site naye nga ziri profitable ziba profitable amasomero heresa centers businesses nga ziri profitable kitegeeza if it is a maintenance fee oba amagoba you have expanded your privileges wano obeera oyina assets in those eventually maybe turn the sale. Even the sauna, but about in a sauna, also in a sauna stream, and you never phone gave you a Munima Mataba be attending and got a part of us, that they are not part of our community, they pay for those services. So you get a quarter distribution of those funds that are collected from there. Tori wano kuteka munto about osasio demolo ya kusomeso graduating. No, you are benefiting within. This is light and the spreading everything with love. Nsobolo kwata all resources nji zimanga company profitable. Nge gabili danze nzeka. But now it is sending, it is distributing to everyone. Olaba ne owe mitwalo kumi omwaka na yafuna manu. Katulongo bako olu so stengo dawa. Tova tuze kubanga to. Aha. Kakati, eyo pida plani. I mean, clone plani. Obo ina bidie vya waguru vyo na. Obo bidina mutano. Kubanga goba waguruko. Kati wanobo ina direct access to startup capital for your businesses. Chitegeza. If you have a business plan aligning with your energy, your vibration, your frequency, or your awakened, your mazotegera, how everything works, you have access to direct startup capital. Or 1 million in turn. Over any invitations, kukachi yuko, kate kila manu. Eyo manu chitu cha amani as a UBI. So we tupatu jiteka teka obera invited kukachiko ya tugamba nawe na kuzo mwezi wezi ti tugenda kuririzinga manu in Holy Solstice. Fe tupatu ina mane eno esobola kugenda kubuli muntu yenna obali bweru obali wano obali wa ebe distributing oba muntu afuna sente 5 bachikumi oba 2 nezibazaze. Nayo waliwo manager nga you can receive a lot of money. So eno manu waliwo manager genda kujanga ya buli naku daily nga the list is something that goes to your account. This is a saving pool egenda kubera wawo. Ekirala kyoba oyina a land legal property protection. Oba obusika adiso ofuna fraction omuholi sosite wabawo ni bakulaga nti munange mu kibuga we wano oba oli wa oba mulodi azimbe wali ozimba wali oba bintu bwebiti isitegera. Yes, abantu abaloza biroto, these are not your dreams but these are visions. And you have already started. Nze nina ninetaka kumpi ne Holy Solstice. Kakati, ebintu byonna ebiri physical, title lands, they are going to allocate within you. Go plan eyo. Then erinnya lyo wano libera tulisiringa in part of founders, abatandisi. Nekole jia ulisuzi ni maze miaka 10, notu wapula aneyo. Oba utandisi. Kakati, abatandisi bachi, abechitangala. Pulane semba yo, yo katibuli munta agamba, yo ya kuze yachi. Najikoze kubanga, baji sobola. Your soul mission, your soul purpose, aji sobola. Now, if you get that provision, jangu osige emilioni 500 mu Holy Solstice. Purpose, obamazo ku establishing any ebintu byonna ebisobola okubeera ebyobusika in Holy Solstice. In all generation that are going to come. Abantu bonna bagenda okola nabo, bomanyi, bonywa nabo, bolya nabo bali mu kitangala those awakened, ogenda kuba omazoku kubasikiza buli kimu. Those are generational privileges ebintu ebisobola okusikibwa omaze obisetinga kitegeeza wano oba oyina all privileges ezawaggulu zetwayogeddeko eno lifetime UBI begenda kujanga to your family to your house lifetime eno manu yes eno zino UBI ziba zigenda kujanga joli lifetime obulambo bwona to your family all generations kitegeeza you have set automatic generation membership for family children abazukulu n'abaliddako system tugina egenda ku oku organizing ebintu bino kitegeeza omaze okulizavinga ekifo kyo omaze okifuna in council of legacy abakadde ba holy society abasalawo yegwe decision makers yegwe wano oba oyina ettaka eddene famire mwesobola okubeera wosa oteeka ofiisi yo wosa oteeka buli kimu kye weetaaga okukola in holy souls city.